Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook no kuri YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu voa.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagomwa, no umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10 nkuko mumaze kubyumva, nkaba nongerero kubaha ikaze mu cy'uyu munsi. Tugendeye ku mibare itangwa na banki y'Isi, ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bubarirwa 39% by'umusaruro mbumbe igihugu kifite. Abaturage babarirwa kuri 80% abatuye igihugu bakora akazi gafitanye isano nabwo. Bwinjiza kandi 63% by'amadovize yinjira mu gihugu, bukanabyara ibiribwa bikenewe mu gihugu ku rugero rwa 90%. Ibyo bivuze ko ubuhinzi n'ubworozi ari inkingi ikomeye igihugu gishingiyeho. Gusa ubutaka buto n'ubwiyongere bw'abaturage hamwe n'izindi ngorane nko kubona amasoko atanga ibiciro bishimishije ku myaka cyangwa se ngandurarugo cyangwa ngengabukungu bituma gukora ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda bisaba ingamba zihamye hamwe n'izindi ngufu. Leta y'u Rwanda imaze igihe ishyiraho ingamba nshya zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, muri zo hakaba harimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu by'ubuhinzi, harimo n'irigendanye n'itumanaho. Kuri iki gicamunsi turarebera hamwe uruhare ikoranabuhanga mu itumanaho rifite mu iterambere ry'umuhinzi, by'umwihariko uwo mu cyaro, n'icyo umuhinzi yakora ngo arusheho kuribyaza umusaruro. Mutumirwa wacu uyu munsi ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean-Claude. Bwana Musabyimana, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze.
Ye, ndeka mbanze mbashimire rwose kuba mwabonye akanya ko kuza hano ku Ijwi rya Amerika kugira ngo mutujyane mutubwire ibyerekeye ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda n'ingamba igihugu gifite mu kubuteza imbere.
Murakoze Bwana Mutagoma, twiteguye ko kubakira tubaganira.
Reka noneho duhere ku ngamba rusange igihugu cy'u Rwanda gifite. Ndabizi ko ari ikintu cyagutse cyane ku buryo kubivugaho mu mwanya mutoya wenda bishobora kugorana, ariko reka duse n'ababihina, noneho tubaha akanya mutubwire muri rusange ingamba u Rwanda rufite mu guteza imbere ubuhinzi mbere y'uko tujya by'umwihariko kuri ziriya twari tuvuze haruguru.
Murakoze Bwana Mutagoma kuri umwanya muduhaye kugira ngo tuganire n'abatwumva ku ngamba dufite zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, cyane cyane ndetse tukanibanda ku byerekeranye n'ikoranabuhanga. Ku kibazo mumbajije cyo gusobanura ibyerekeranye n'ingamba rusange dufite, nk'uko mubizi igihugu cyacu gifite gahunda yo kuba igihugu gifite ubukungu buciriritse mu mwaka byibura 2035. Ni ukuvuga ngo n'ubuhinzi ntabwo bwasigaye inyuma. Natwe mu buhinzi dufite cyerekezo tugenderamo. Ubu twaba dufite ingamba z'imyaka itanu zo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ibyo twita PSTF cyangwa se ni gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu. Iyo ikaba ari gahunda ikozwe ku nshuro ya kane. Iyi rero iyi gahunda ikaba ishingiye ku nkingi enye. Inkingi ya mbere ni inkingi ishingiye ku kuvugurura ubushakashatsi ndetse n'iyamamazabuhinzi, aho twumva dushyira imbaraga mu guhanga udushya mu buhinzi n'ubworozi, gushaka imbuto nziza ndetse n'amatungo meza. Imishinga yose ijyanye nabyo ikaba ikorwa ku bufatanye bwa leta ndetse n'abikorera ndetse n'abashakashatsi n'abandi bantu dufite muri sekta y'ubuhinzi. Inkingi ya kabiri ijyanye no kongera umusaruro bijyanye no guhangana n'ihindagukira ry'ibihe. Ahangaha nk'uko mubizi harimo ibikorwa bijyanye no kurwanya isuri, harimo ibikorwa bijyanye no gushaka imbuto nziza ndetse n'ibyororo byiza bishobora kwihanganira ibihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibindi byose bijyanye nabyo. Dufite inkingi nanone ya gatatu ijyanye no gushaka amasoko meza ndetse no kongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, aho bijyanye no gushaka ibintu byose bikenewe kugira ngo haba ibikorwa byo gusarura, ibikorwa byo gufata neza umusaruro, kongerera agaciro, kugeza ku isoko, ndetse no gushaka ubuhanga bugezweho butuma ibyo bikorwa neza bikorwa kandi bigakorwa neza. Tukagira n'inkingi ya kane. Ibyo byose twavuze bibanza bya ubushakashatsi, bya amasoko, bya guhangana n'imihindagukire y'ikirere n'ibindi, ntabwo ushobora gukora tutafite inzego zubatse neza kandi zikomeye. Niyo mpamvu inkingi ya kane igamije kunoza imikorere ndetse imikoranire y'inzego zigamije guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo bikaba bijyanye n'ibyerekeranye n'amategeko, amabwiriza, ubuhuzabikorwa ndetse n'imikorere inoze hagati ya inzego za leta ndetse n'inzego z'abikorera n'abandi bose bafite uruhare mu buhinzi n'ubworozi. Muri make niyo mirongo migari dufite ku guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Iyo gahunda ikaba igera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.
Muri izo nkingi enye umaze kumbwira, by'umwihariko ikoranabuhanga rigezweho mu itumanaho rifite ruhare ki mu ishyirwa mu bikorwa ry'izo nkingi ukorenye?
Murakoze. Izo nkingi zose navuze, ubundi kugira ngo zishyirwe mu bikorwa zikorwe neza, buri gihe dukeneye ikoranabuhanga. Kubera ko nk'uko mubizi, ubungubu aho isi igeze nuko ikoranabuhanga ririfashishwa kugira ngo wongerere agaciro umurimo ukora, wongerere agaciro ibyo washoye ndetse n'akazi ukora karushaho kukorohera. Niyo mpamvu mwizo nkingi zose uko arenye ikoranabuhanga rigezweho turaryifashisha kugira ngo tugere ku ntego tuba twiyemeje.
Reka noneho duse n'abinjira nyirizina mu buryo mukoresha, kuko buriya umuhinzi hari n'abashobora kunseka bumvise mvuga ikoranabuhanga mu itumanaho ku muntu wibereye mu cyaro. Umuntu w'umuhinzi mworozi uri mu cyaro mu Rwanda by'umwihariko yumva ate ikoranabuhanga mu buhinzi?
Murakoze. By'umwihariko biranyorohera kubisobanura kubera ko turi mu Rwanda, mu gihugu ubona ikoranabuhanga rimaze gutera imbere cyane ndetse byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'umunyarwanda. Aha nk'uko mubinsabye mbaye wenda ngerageje kuba specific cyangwa se kurasa ku ntego, nuko dufite by'umwihariko gahunda cyangwa se politiki yihariye yo kwinjiza ikoranabuhanga mu mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Aho ikoranabuhanga ridufasha haba mu micungire ya gahunda ndetse no mu gucunga imishinga inyuranye yose n'ibikorwa bigezwa ku bahinzi n'aborozi. Aha ubwo nk'uko muhimbajije ndagahawe urugero rw'ikoranabuhanga twifashisha uyu munsi, uhereye nko kumenya ibiciro ku masoko tugira ikoranabuhanga dufite mu twishya mu buhinzi twita isoko. Isoko ni ukuvuga dufite uburyo imyaka cyangwa se ibiciro biri ku masoko y'ibikoresho ndetse n'ibiva mu buhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu bishobora kugera kuri Munyarwanda buri munsi hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo hari programu dufite iba muri mudasobwa hadi wacu, ikaba no mu matelefone ya bamwe mu bakozi dufite hirya no hino, ku buryo ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu byinjizwa mu by'ikoranabuhanga byagera hano tukabireba tukabihuza tukabikorera ubusesenguzi, noneho tukaba dushobora kubigeza ku muntu aho yaba ari hose ku isi twifashishije ikoranabuhanga. Ibyo bikaba bifasha abahinzi ndetse n'aborozi kumenya uburyo ibiciro bihagaze ku masoko hirya no hino mu gihugu kugira ngo bamenye uburyo bagurisha, bamenye uburyo bagiye basarurira bakurikije uko ibiciro bimeze kugira ngo badahomba cyangwa se bagamije kugira ngo babone inyungu. Binafasha ndetse n'abandi bantu bakora mu buhinzi, abacuruzi n'abandi, kugira ngo bamenye aho ibyo bakeneye biva mu buhinzi n'ubworozi biri bishobore kugera ku babyifuza. Urugero rwa kabiri naguha ni uko kugira ngo ubuhinzi bushoboke mu gutegura igihembwe by'ihinga, abahinzi bo mu Rwanda bagezwaho imbuto ndetse n'ifumbire mu buryo bunganiwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi cyangwa se na Leta. Ibyo rero kugira ngo bikorwe twifashishije ikoranabuhanga twita smart nkunganire. Ni ukuvuga ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu gucunga inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi, aho abahinzi mu gutegura igihembwe cy'ihinga biyandikisha bagashyira muri sisiteme imyirondoro yabo, bagashyiramo ubutaka bazahinga uko bungana. Biroroshye kuko ubutaka mu Rwanda hafi ya bwose buranditse, bashyiramo nimero cyangwa indangamuntu yabo, icyangombwa cy'ubutaka bafite, ubuso bafite bugahita bugaragara, noneho bakatubwira icyo bifuza guhinga, noneho ingano y'ifumbire ndetse n'imbuto zikenewe bakabibona. Ni ukuvuga ngo iyo programu ibafasha kumenya neza ingano y'imbuto n'ifumbire bakeneye, noneho system ikanakomeza ku buryo noneho bashobora guhita akoreraho ashobora kwishyura, noneho akabona inyongeramusaruro, kandi bikaba bishobora kudufasha kumenya ko koko inyongeramusaruro zatanzwe zakoreshejwe, uburyo zikoreshwa, aho zikoreshwa n'abazikoresha hirya no hino mu gihugu. Aya makuru ashobora kwifashishwa n'ibigo bifasha abahinzi kubona inguzanyo zikenewe mu gutangira ibihingwa by'ihinga ndetse n'ubundi bufasha abahinzi bakeneye hirya no hino mu gihugu. Urugero rwa gatatu natanga ni uko dufite imirongo yifashishije ikoranabuhanga abaturage hirya no hino mu gihugu bashobora kubarizaho ibibazo cyangwa se kubonaho amakuru akenewe haba mu buhinzi ndetse no mu bworozi, aho tugira umurongo 41 27. Ni umurongo umuhinzi cyangwa se umworozi cyangwa undi muntu wese ukora ubuhinzi n'ubworozi ashobora guhamagaraho akabona amakuru, akabaza cyangwa se akohereza SMS tukamusubiza. Tugira nanone icyo navuga ni web cyangwa se ni imbuga, ni urubuga rw'ikoranabuhanga ruriho amakuru cyangwa se inyigisho zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi twitanoza ubuhinzi. Iryo ni urubuga ushobora kujyaho, ushobora kubona video, ushobora kubona inyandiko, ushobora kubona amakuru yagufasha igihe ufite gahunda yo gukora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, umenye uburyo uhinga cyangwa se uburyo worora. Uhinga uturutoki, ese uhinga ibigori, ese worora ute inkoko, worora ute inkwavu n'ibindi. Ndetse izo mbuga tunazifite ku rubuga rwa kuri social media dufashe nka urugero ni nka Facebook yacu irakora, tugira urubuga rwa WhatsApp, izo papi yacu zacu zirakora, tugira Twitter yacu irakora nayo iboneka amakuru menshi ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, udushoti video dutoya, tukagira ndetse n'izindi mbuga abantu bakenera gukoresha kugira ngo babone amakuru. Dufite indi application nayo dukoresha mu twatangiye ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi aho amatungo yishingirwa kugira ariko mbyo nayo bikorwe. Dufite application yitwa Tekana, ni muri gahunda y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twita Tekana muhinzi mworozi, aho kugira ngo ibyo bishoboke nuko nk'amatungo yose agomba kujya mu bwishingizi abanza kwinjizwa mu ikoranabuhanga. Iryo koranabuhanga rigatuma dushobora gukurikirana imibereho y'iryo tungo ryishingiwe, ndetse ryagira n'ikibazo tukaba dushobora kubona ku buryo bworoshye amakuru yaryo. Ibyo bikaba bidufasha guha icyizere abo dukorana cyane cyane amasosiyete y'ubwishingizi, ariko bikanatuma ubwo bwishingizi bunatuma n'aborozi ndetse n'abahinzi bafite ubwishingizi ibigo bitanga imari cyangwa se ibigo bibaguriza bishobora kubizera, kubera ko iyo ubwishingizi bukora kandi bugakora neza ukuguriza aba yizeye ko nta gihombo yahura nacyo. Dufite ikoranabuhanga rindi twita ni ALICE cyangwa se Agricultural Land Information System. Ni ikoranabuhanga rifasha cyane cyane abantu bifuza gushora imari ku butaka bw'ubuhinzi cyangwa se bw'ubworozi, aho ritanga amakuru ahari ubuhinzi ushobora ahari ubutaka ushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi. Mbere twabanje kwinyuzamo ubutaka bwa leta ushobora gukorerwaho ishoramari ry'ubuhinzi cyangwa ry'ubworozi, ariko ubu ngubu turimo kongeramo n'ubutaka bw'abandi bantu bagufite ku giti cyabo ariko gushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi, kugira ngo niba hari umuntu wifuza gushora imari mu buhinzi cyangwa mu bworozi ku butaka amenye aho ubutaka yashoramo iyo mari buherereye. Ikoranabuhanga rindi nabaho urugero muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi dutanga ibyangombwa ku bantu bifuza gukora business cyane cyane serivisi z'abantu bohereza ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi mu mahanga. Dufite rero ibyo bikwiye ngo bikorwe haba application cyangwa se gusaba ubusabe bwa certificate bikenerwa n'ibyangombwa bikenerwa. Ntabwo umuntu yirirwa akubita amaguru ngaze kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ahubwo bikorwa byifashishije ikoranabuhanga rikaba rihujwe n'ikoranabuhanga ndetse ryaba iricunga imipaka, ryaba iry'imisoro n'amahoro mu gihugu, ku buryo ibyo amakuru yose akenewe dushobora kuyahana umuntu atiriwe afata urugendo ngo ajye kureba izo serivisi zose. Uretse n'ibyo tugira abafatanyabikorwa banyuranye, tugira abikorera, tugira imiryango itegamiye kuri leta, tugira NGOs ndetse n'inzego z'ibanze. Abo dukorana mu cyo twita MIS cyangwa se navuga ko ari ikoranabuhanga rikomatanyije ritanga amakuru y'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hirya no hino mu gihugu. Ni ukuvuga niba urugero niba ari igihembwe cy'ihinga kugira ngo tumenye ko mu karere kanaka bahinze ibigori kuri hegitari izi n'izi, ibyo bijya mu ikoranabuhanga ku buryo kubibona biroroshye. Ntabwo ari ngombwa ko umukozi w'akarere yandika raporo ngo ayizane hano i Kigali yongere asubireyo aze, oya, abikorera aho ari mu murenge cyangwa mu kagari, noneho bikazamuka mu ikoranabuhanga bikagera ku karere bakabyemeza, bamara kubyemeza aho kanya natwe tukabibona ko byakozwe. Ibyo bikajyana n'ibindi bikorwa byose dukora mu buhinzi n'ubworozi ku buryo bidasaba kujyayo. Kandi tujye njye twihariye nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, hari n'ibindi biri rusange navuga bidufasha, kuko mu Rwanda nk'uko mubizi ikoranabuhanga rimaze gutera imbere, dukoresha cyane telefoni mu Rwanda. Murabizi ko Abanyarwanda benshi batunze telefoni ku buryo haba gutanga amakuru biroroshye kwanyuza kuri telefoni, biroroshye kwanyuza ku mbuga nkoranyambaga zinyuranye. Hari n'ikoranabuhanga duhuriyeho n'imiryango dukorana nka FAO, aho dufite tumaze gukora urubuga rutanga amakuru cyangwa se rugira inama umuhinzi n'umworozi aho yaba ari hose haba mu byerekeranye n'imihindagurikire y'igihe kumenya niba uko igihe ikirere cyifashe imvura iragwa cyangwa se izuba rirava kumenya sezo uko izagenda kumenya amatariki nyayo yo guhingira itutanga makuru nanone kubyerekeranye no kugaburira amatungo ugatanga amakuru kubyerekeranye n'amasoko n'aherereye ndetse turimo kongeramo no gutanga amakuru ku byorezo bimwe na bimwe bifata imyaka nka nkongwa idasanzwe ndetse n'ibindi uru ni urugero dutanze ariko uko bigaragara nuko mu buhinzi ndetse no mu bworozi mu Rwanda twifashisha cyane ikoranabuhanga kandi niko dukomeza no kuriteza imbere ku buryo abahinzi n'aborozi mu Rwanda batasigara inyuma mu kubona amakuru cyangwa se mu gukoresha iryo koranabuhanga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa wacu ni umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda, Bwana Musabyimana Jean-Claude. Turaganira ku ruhare rw'ikoranabuhanga n'itumanaho mu iterambere ry'ubuhinzi mu Rwanda. Bwana Musabyimana, mumaze kumbwira ibintu byinshi kandi numva biteye nk'amatsiko, ariko ndibaza numva hafi ya byose bisa nkaho bikenera umuntu uri ku rugero runaka rwo gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo abigiremo uruhare. Mbega nka buriya nk'umuhinzi tuvuge wibereye hariya za mushubi za kaduha mpavuze kubera ko matanzeho urugero kubera ko ariho hantu nagiye nkabona bingoye kugerayo kandi wenda nta miyoboro ya internet ihari, yibona muri izo ngamba ashobora kwibonamo?
Murakoze Mutagoma. Ikoranabuhanga dukoresha navuga ko riri flexible. Kuba flexible ni ukuvuga ngo ryoroshya ubuzima kandi ryoroshye kugeraho, kuko wenda hari imibare wabaza mu Rwanda. Umunyarwanda mukuru navuga mukuru guhera ku 18 gusubira hejuru udafite telefone muri iki gihe ni mbarwa. Sinzi niba ibyo tubyumvikanaho. Ni mbarwa ku buryo habaho muri mushuguri kuvuga kaduha n'ahandi kureye mu cyaro gishoboka mu Rwanda, ahantu utabona telefone ni mbarwa. Udafite telefone atunze byibura radiyo. Uwisumbuyeho ndetse na televiziyo henshi mu Rwanda ubu ngubu ntabwo bikiri ikintu gitungwa n'umuntu kubera ko ari diks, ahubwo bisa nkaho bigenda biba uburenganzira bw'umunyarwanda, izo basic needs cyangwa se ibyo byangombwa
by'ifatizo.
Ku buryo usanga rwose ikoranabuhanga niryo ridufasha, ku buryo ufite telefone uko yabimeze kose nko kwiyandikisha kubona ifumbire, kubona imbuto n'ibindi, telefone iyo ariyo yose singoboka ibintu smart kugira ngo ibikore, telefone iyo ariyo yose umuntu iryo koranabuhanga arigeraho. SMS kubona amakuru matoya ariya aciriritse cyangwa matoya ya nyuma umuntu utunze telefone ashobora kuyibona. Kandi uretse n'ibyo, abanyarwanda batumva radiyo ni mbarwa. Ayo makuru ari kugira ngo agereho ni ukuvuga ngo ni imiyoboro myinshi dukoresha ariko yuzuzanya kugira ngo tugere ku banyarwanda benshi bashoboka. Ariko iyo miyoboro yose ikihuriyeho n'iki ni uko yose yifashisha ikoranabuhanga, ku buryo abanyarwanda benshi, abahinzi, aborozi hirya no hino barabikoresha, kandi ubwo wenda baza no nibajya no gutanga ibitekerezo baraza kubitubwira abenshi bibageraho.
Mwarimu baye nk'ababikomozaho, Bwana Musabyimana, iki kiganiro nubwo tugihuriyemo ntabwo ari cyacu twenyine. Abo bahinzi aho bari hirya no hino kimwe n'abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro, tubaha umwanya, baba bafite ibitekerezo bakabisangira na bagenzi babo, baba bafite ibibazo kabibaza. None ndagira ngo munyemerere tujye ku mirongo ya telefone tubanze twakire abaduteza amatwi. Hari abashobora guhamagara bari mu Burundi cyangwa hirya no hino ku isi, kubera ko ijwi rya Amerika rigera hose, turaza kugerageza kureba uburyo twahuza ibyo babaza n'insanganyamatsiko turimo kuvugaho muri aka kanya. Nabo kandi tubasaba kwibanda kuri insanganyamatsiko kugira ngo batajya hanze yayo. Duhere kuri Bwana Ndiju Ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika. Bwana rekano naho tujye kuri Hakizimana Jean.
Murakoze kunyakira.
Urahagana he Hakizimana?
Ndi mu nkambi ya Mahama mu Burundi.
Ni ikibazo, ni igitekerezo.
Nanjye sicyo iki kiganiro maze kungezaho. Numvise gishimishije no ku bintu by'ibiciro by'ibiribwa nyine, kubera ari ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi.
Yego.
Urumva n'ibiciro by'ibiribwa byose nyine, urumva byose bikubiyemo, iyo hagiyemo ujye mu bintu by'ubuhinzi n'ibiciro by'ibiribwa byose byafatikaniyemo byose.
Rasa ku ntego.
Nka twebwe turi mu nkambi ya Mahama, badufashije amafaranga, kandi aya mafaranga baduha turabura n'icyo duhaha kubera ibiciro by'ibiribwa byaduze. Ubwo rero icyo ngeho nacyo, kandi nabashimira cyane kuba munyakiriye, kandi mukaba uri umwe namwe mumpamagaye, nishimiye kuzohora mvugana namwe.
Urakoze cyane Hakizimana, ugira umunsi mwiza. Mu kanya turaza kugaruka kuri icyo kibazo cyawe.
Mubikurikirane, mutubwire amakuru nayo tuyumveyo ku giciro muri iki gihugu dusaba batse n'indara nyine.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho muri Kirehe.
Nawe murakoze.
Twakire na Niyitanga Fadel.
Nam.
Ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze. Nitwa Niyitanga Faziri, nkaba mbanje kubashimira mu kiganiro cyanyu. Ikaze mu Maye, nkaba mperereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, nkaba ndi umwe mu babitsi mu bantu bari gushinga koperative, ariko imbogamizi ngira ngo mbaze mu bintu numvishije muvuga, iyo mushobora kuba mwadufasha cyangwa mwatubwira nk'ubuvugizi, nk'ibintu biba bijyanye n'ibyangombwa by'ubuzima gatozi, bitewe n'uko usanga ibintu kunoze ku isoko mpuzamahanga n'ibintu umuntu aba akora ko nk'ubundi gukora ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi, aba nshaka ndi kubikorera mu karere ka Gasabo, ariko ugasanga ibi byose wajya kubireba nk'ibintu by'ubuhinzi, ugasanga ibintu kubona ibintu by'imiti, imbuto, bikaba ari ibintu biba bikije, biba bizamutse, bifite igiciro kirekire ku isoko. Areba nko kugira ngo uzabone nk'unoze nk'ubworozi, uzabonera ubuvuzi nabyo byose, ugasanga mu karere ikintu bari kugusaba, ugasanga ni ibintu bifite intera ndende. Ibirere byose nibyo nasabagamo ko mwadufasha nk'ubuvugizi, nibyo bigo bitera inkunga, nibyo n'ibifatanya bikorwa byose tukabasha kubisobanukirwa, n'aho twagera hose bikadufasha kuzamuka nk'urubyiruko.
Niyitanga Fadhili, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo hawe ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, mu kanya turaza gusaba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi agusubize. Ukomeze ugire umunsi mwiza. Bwana Musabyimana, wabyumvise muri izo gahunda mwari mwatubwiye, hari uburyo umuhinzi mworozi ashobora guciririkanya ku biciro akoresheje iryo koranabuhanga, ku buryo atahendwa? Kuko ibintu byo guciririkanya ngira ngo ni bisa nk'aho byabaye umuco. Hari uburyo ashobora guciririkanya ibiciro agashyiraho igiciro yifuza, cyangwa se bamuguriye ku giciro adashaka akaba yavuga ati nimwongereho?
Murakoze ku kibazo mubajije. ibiciro dutanga ibiciro twerekana ibiciro by'amasoko manini mu gihugu ndetse no kuri buri gihingwa noneho umuhinzi ushahugurisha bigatuma hitamo agira amahitamo akabona uko acirikanya ahubwo n'umuhuje kumugurira cyangwa se akaba afashe icyemezo cyo kujya ku isoko iri n'iri bitewe n'uko abona ko igiciro cyaho ngaho kimeze neza ni kimwe ndetse n'ugura kuko isoko buriya isoko rihuriraho ugurisha n'ugura n'ugura nawe bimuha choice bikamuha choice bigatuma ashobora guhitamo aho agurira ndetse n'icyo agura by'ukuri icyo bimara rero ubwo abahinzi n'aborozi bibaha uburenganzira cyangwa se ubushobozi bwo guciririkanya n'ababagurira kimwe n'uko n'abagurisha nabo bibaha amakuru akenewe kugira ngo bahitemo aho baganisha business bakora bigatuma amasoko akomeza kugenda neza kandi amasoko y'umusaruro akaboneka ku buryo bworoshye.
Ye ngira ngo ibyo bifitanye isano n'ibyo Hakizimana Jean uri hariya muri Kirehe mu nkambi ya Mahama yarabajije wenda mushobora kuza kugira icyo mubivugaho ariko sinzi niba n'ikibazo cyane itegeka Fadhili mwacyumvise neza kijyanye no kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi cyangwa se ibikenerwa mu gushinga amakoperative iryo koranabuhanga hari uburyo rifasha ryihutisha kubona ibyo bintu
kubyerekeranye na n'ikigo cya Fadhili cyo cyane no gushinga koperative aho namugira inama icyo akora kuko dufite mu Rwanda ikigo gishinzwe iterambere ry'amakoperative twita RCA cyangwa Rwanda Cooperative Agency icyo kigo ariko nacyo icyo tuzi nuko kiri online nacyo gifite ikoranabuhanga ku buryo agiye ku rubuga rwayo ibisabwa yabibona ku buryo ashobora kubegera ariko azi ibikenewe uretse nibyo mu Rwanda hari abakozi bashinzwe amakoperative baboneka mu mirenge yose y'igihugu ndetse no ku turere twose tw'igihugu ku buryo ubufasha bwose yakenera yabusanga aho ngaho icyo kigo ariho kibereho kikaba cyamufasha by'umwihariko iyo ari amakoperative yo mu buhinzi n'ubworozi rekomandasiyo yakenera iwacu natwe twayimuha nta kibazo.
Ye naho se muri ziriya gahunda mwigeze kumbwira z'aba isoko z'aba nkunganire z'aba nozubuhinzi iyo hari nk'ikintu gikenewe tuvuge nk'urupapuro rukenewe cyangwa se cyangombwa gikenewe n'umuhinzi mu gukora ikintu runaka wenda nko gucuruza ifumbire n'urugero kuko nacyo ni gikorwa cyo mu buhinzi n'ubworozi cyangwa kugira ikindi kintu gisaba uruhusa hari uburyo izo mpusa zishobora gutangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga ntibisabe umuntu kuva aho ari kugira ngo azi Kigali cyangwa ahandi hantu kubona izo mpushya za ngombwa.
Murakoze ubundi muri rusange uretse no muri minisiteri y'ubworozi gusa serivisi nyinshi mu Rwanda ziri mu ikoranabuhanga haba serivisi zo gukora ibyangombwa serivisi zo kwishyurana ku buryo umuntu umunyarwanda ubundi asabwa kwideplasa iyo koko ari ikintu wenda tutarabonera ubushobozi bwo gushyira mu ikoranabuhanga cyangwa se gisaba koko umuntu we ku giti cye aboneka ariko ikiza cyabyo ni uko nabwo biba kuri level itarushya umuntu ngo umuntu abe yaturuka Nyamasheke aze i Kigali kubera urupapuro ubundi mu Rwanda muri rusange ubundi muri rusange ntabwo bibaho by'umwihariko noneho mu ikoranabuhanga dufite abashaka ibyangombwa byerekeranye no gucuruza inyongeramusaruro n'ibindi dufite ikigo gishinzwe ubugenzuzi ndetse no gutanga ibyangombwa byabyo kiri online ni ikoranabuhanga ryitwa IRIS. IRIS ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwaka ibyangombwa bigamije kubona ibisabwa kugira ngo ufungure ujye mu bantu bacuruza inyongeramusaruro hirya no hino mu gihugu ndetse nabifuza kubona ibyangombwa byerekeranye n'ubuziranenge bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bashobore kubicuruza haba ku masoko mu Rwanda cyangwa se mu mahanga.
Ye ku murongo wa telefone dufite na Fabrice. Fabrice, kaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze mwaramutse.
Bwakeye.
Yego.
Ye, urahagana he?
Ndi hano Muhanga mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Ye, ni ikibazo n'igitekerezo.
Urebye ni ikibazo kandi kikaza kujyana n'inyunganizi. By'ukuri mbanje kubashimira mubashe kumpa kanya nanjye ngo ngire icyo mbaza ku ijwi rya Amerika. By'ukuri najya ngo mbaze uwo minisitiri uhoraho mu by'ubuhinzi n'ubworozi. Kinashaka kumubaza hari dufite koperative twashinze.
Ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda.
Murakoze. None iyo koperative twashinze twayise rubyiruko twigire twiteze imbere. Mu by'ukuri twashatse gukora ikijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ariko uyu munsi wano dufite imbogamizi zo kutagira sapoti.
Gute
kibaza ese ikigo nk'ikigo cy'imari hari nk'icyo kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi hari ikigo cy'imari bafite ikorana n'abahinzi n'aborozi ku buryo umuntu yabasanga ku buryo bamwumva bakababwira ikibazo bakamufasha kugira ngo ubwo buhinzi bubashe kuzamurwa. Ikindi ikintu kitugora hagiye dushaka gutangira kampani dutangije umushinga w'ibitekerezo ariko nta gishoro dufite, ariko tubona umushoro igishoro kizunguka vuba twagendeye ku mushinga uburyo tuba twarawize. Tukaba twabazaga ese byivuze ni iki bisaba kugira ngo tubashe kubona abaterankunga. Murakoze.
Urakoze Fabrice, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Muhanga.
Yego namwe murakoze.
Ye, Bwana Musabyimana Fabrice muramwumvise?
Halo?
Bwana Musabyimana muranyumva?
Ndabumva.
Fabrice ikibazo cye muracyumvise?
Ye, nacyumvise. Aravuga ko bashyizeho koperative y'urubyiruko twigire twiteze imbere. Ni byiza. Koperative ubundi nk'uko tubizi ihuza abantu bafite icyerekezo kimwe bafite icyo bagamije gukora bagashyira hamwe ubushobozi. Navuga ko ari nka company igizwe n'abantu bafite ibitekerezo n'ubushobozi bashyira hamwe kugira ngo bakore. Kuba rero bayikoze akavuga ko adafite support ndetse akavuga ko ese babona inkunga hehe n'ibindi. Mu Rwanda hari uburyo ubunyuranye muri rusange uretse n'ubuhinzi n'ubworozi gusa umuntu cyane cyane w'urubyiruko ufite igitekerezo nk'iyo ngicyo afashwamo. Icyo twamusaba ni uko icya mbere ni uko yakwegera ubuyobozi bw'ibanze, kuko nabimubwiye hari abakozi bashinzwe iterambere ry'amakoperative muri buri murenge ndetse n'abashinzwe urubyiruko. Kuko mu Rwanda tuzi ko mu kigega cyitwa BDF ni Business Development Fund kiboneka muri buri karere, harimo inkunga yagenewe by'umwihariko gutera inkunga amakoperative y'urubyiruko, cyane cyane abashakira akenshi bakunda kugira ibibazo by'ingwate, abishingira ku ngwate kugira ngo imishinga bafite ishobore guterwa inkunga n'ibigo by'imari binyuranye. Inama rero namugira ni uko ubwo bufasha butangwa n'inzego za leta hirya no hino mu gihugu. Icyo namusaba ni uko yegera ababishinzwe aho iwabo mu murenge, kuko nabonye ari uwo muri Muhanga, yakwegera umurenge we akareba umukozi ushinzwe amakoperative bakabiganiraho, noneho akamugira inama y'inzira yanyuramo kugira ngo abone inkunga itangwa na leta hirya no hino mu gihugu.
Murakoze cyane. Twizere ko yaba Fabrice yaba n'abandi bafite ikibazo gisa nk'icye bumvise uko bashobora kubigenza kugira ngo barusheho gusobanukirwa no gukomeza imishinga yabo mu buhinzi n'ubworozi. Reka noneho twakire Kwizera. Kwizera, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego,
mwirirango amahoro.
Yego, ndi gahini mu karere ka Kayonza.
Kayonza, amakuru ki?
Amakuru ni meza. None ikibazo nari mfite, umuntu wikorera ku giti cye bamufasha iki?
Insanganyamatsiko ariko turimo tureba bwana Kwizera ni uruhare rw'ikoranabuhanga mu itumanaho rifite mu iterambere ry'ubuhinzi by'umwihariko mu cyaro. Sinzi niba urimo kubaza uti ridufashije iki mu cyaro cyangwa gerageza ku gusa n'usobanura neza ikibazo bazo umutumirwa.
Nabazaga nk'umuntu wikorera nyine muri koperative udafite koperative wikorera ku giti cye gutyo nibwo bamufasha iki?
Ukeneye ubuhe bufasha wowe kuko iyo umuntu agufasha ashingira ku cyo wifuza cyangwa ukeneye?
Nagira ngo nsobanukirwe neza uburyo batangamo muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga, mbese bakaduha nk'imibare bakoresha cyangwa sinone umuntu yabaza.
Reka tubwire umutumirwa agufashe, ndumva ikibazo cyawe gisa nk'aho gikomeye. Bwana Musabyimana Kwizera, hari icyo mwamumarira?
Murakoze. Ikoranabuhanga dufite ritanga inama nk'uko nabivuze kare. Ahamagaye ku murongo wa Minagri 41 27, ikibazo cyose yaba afite cyane n'ubuhinzi n'ubworozi yabona igisubizo, ndetse cyangwa akoherezaho SMS yabona igisubizo. Niba ari umuturage ushaka guhinga akaba yifuza nkunganire zitangwa na leta, yakwinjira muri smart nkunganire kuri telefone ye akanyenyeri 774 urwego. Icyo gihe ubwo bufasha arabubona, bamubaza kwiyandikisha, agashyiramo nimero y'irangamuntu ye, akaba yatanga amakuru ku butaka ashaka guhinga, ibyo ashaka guhinga, noneho akaba yakwinjira muri ya system yunganiwe yo kubona inyongeramusaruro zikenewe ku bihingwa by'ingenzi bihingwa mu Rwanda. Ibyo rero birakora, gusa nk'uko mwabimubwiye nuko ubundi umuntu afashwa bikurikije n'umushinga wo afite n'igitekerezo afite, ndetse bitewe n'ubufasha kuko yifuza, noneho akaba yahabwa ubufasha bitewe n'ibyo nawe atekereza gukora.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Twakire na Celestin.
Halo,
amakuru Celestin?
Amakuru ni meza. Reka amaze shimire umutumirwa namusohoza. Natwe turi gurupe y'urubyiruko bishyize hamwe, ubundi twatangiye dusura abarwayi kwa muganga dufasha n'abatishoboye, noneho tugira igitekerezo cyo gushinga koperative. Ituma gushinga koperative rero tugira imbogamizi. Twagize igitekerezo cyo gufungura koperative y'ubuvumvu n'ibijyanye n'ubuki. Tugira ikibazo rero cyo twakororera inzozo zacu. Nagira mbaze umutumirwa, umuntu ashaka kugira ngo ashyire leta muri bwa butaka bwa leta aho twakororera, umuntu yaca hehe? Icyo kibazo ni kubaza umutumirwa.
Bwana Musabyimana, tubanze tumwisegureho kubera ko ndumva ibibazo biza biraza bimwe na bimwe biri hanze y'insanganyamatsiko, ariko nanone ari ibibazo numva umuntu atareka ngo bitambuke. Sinzi niba hari icyo mwabwira Celestin. Bwana Musabyimana,
ntagira icyo mubwira kuko ni na byiza ko babaza ibibazo bijyanye n'ubuhinzi. Niyo business yacu, icyo dukora, icyo dushinzwe ni ugukemura ibibazo by'Abanyarwanda. Umuntu ufite koperative y'ubuvumvu akaba akeneye ubufasha. Icya mbere ni uko dufite abantu bashinzwe ubuvumvu mu kigo cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB, ku buryo ubwo bufasha buratangwa, ni ukuvuga ubujyanama bwa tekinike, ndetse n'abagoronome hirya no hino mu gihugu bamufasha kumugira inama n'ibindi. By'umwihariko rero ku byerekeye no kubona ubutaka, nk'uko nabimubwiye, ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ubuhinzi n'ubworozi buri kuri website nk'uko nabivuze, ku rubuga rwitwa Alice bivuga ni agriculture land information system, rukaba ruri winjiye ku rubuga rwa Minagri, no kuba minagri.gov.rw. ubona ahari Alice ujyaho, dufiteho amashusho, ushobora no gushakisha amakuru ugendeye ku karere, umurenge n'ibindi, cyangwa ukagendera ku buso ukeneye, cyangwa ukagendera ku zindi kriteri zirimo wabona ahari ubutaka bwa leta bushobora gukorerwaho ishoramari. Uretse n'ibyo, ubwo atubajije dushobora kuba tubwiye aho yifuza, dushobora kureba hari amashyamba amwe n'amwe, hari udushyamba twagiye dusigara, ni ibisigara by'amashyamba kimeza hirya no hino bishobora gukorerwamo ubuvumvu ku buryo ayo makuru twayamuha. Hari udushyamba tugeze ku ijana na kamwe twabaruwe mu gihugu dushobora gukorerwamo iyo mirimo y'ubuvumvu, cyane cyane ko butangiza ibidukikije, ndetse hari n'amashyamba y'amaterano hirya no hino cyane cyane ya leta acungwa na minisiteri y'ibidukikije, nayo aramutse afite uwo mushinga yakwegera inzego za minisiteri tukamuyobora tukamwereka uburyo uwo mushinga we wabona aho ukorera ndetse n'ubundi bufasha yakenera.
Mukanya turaza kugaruka kubifatika bimaze gutangwa n'izo gahunda mwari mumaze kudusobanurira. Nicyo umuhinzi yakora kugira ngo arusheho kubyaza umusaruro izo gahunda? Ariko hari abantu benshi bagi telefone bashaka kugira icyo babaza, reka ku murongo wa telefone tubanze twakire Jalong. Amakuru Jalong.
Amakuru ni meza.
Ni ikibazo n'igitekerezo?
Mbere na mbere ndanze mbabwira aho mperereye i Kigali, mbere aho bita ku mukuru ubu ngubu niho ndi. Ese ikoranabuhanga aravuze ngo rishobora kuba rigera ahantu hose. Ese wenda nkatwe badutuye mu bice by'icyaro se cyangwa wenda cyangwa se haboneka ubuhinzi, ko tubona abantu benshi badakunda kwitabira iryo koranabuhanga ngo babashe kuba babasha kwakiriza inyongeramusaruro cyangwa
none babuzwa n'iki Jalong?
Ndakumva.
Babuzwa n'iki?
Impamvu nanjye ntabwo mbibona se, cyangwa wenda bashobora kuba batabasha kubikurikira neza, cyangwa nta makuru ahagije aho bifiteho. Ese baba bafite ingamba ki ngo bakore ubukangurambaga ku maradiyo amwe n'amwe agiye atandukanye, kuko tubona ibi nabyo abantu cyangwa babona n'ayo matelefone ko abantu bamwe nasanga bayakoresha ari uguhamagara gusa abatitaye ngo abe bavuga ati wenda bajya nko ku mbuga nkoranyambaga cyangwa babashe no kwitabira gahunda nk'izo ngizo ngo bamenye uburyo zikorwa. Ikindi kibazo namwibariza, ese we yitegereza akareba yabona ko umusaruro wo mu gihe cyashize, wenda reka dufate nk'imyaka wenda nka 15 waba uburihe n'umusaruro w'iki gihe, ko tubona ko ibintu birimo kugenda bidogera, ubuhinzi burimo kwanga, byaba biterwa n'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se wenda byaba biterwa n'uko igihe tugezemo cyo gukoresha tekinike abaturage bakaba batayikoresha. Ubu ngubu uragera ahantu hamwe na hamwe ugasanga abaturage bahinze ibishyimbo byabaye umuhondo, ukibaza uti se umuturage wahinze ibyo bishyimbo azasarura he? Ukareba ugasanga ibiciro ku isoko birahanitse cyane ku biribwa, igitoki ugasanga kiragura amafaranga 250, ibirayi birahenze, akawunga, umuceri, yewe ibiribwa biriyongera isaha ku yindi umufata ku munota, ukibaza barateganya iki kugira ngo bafashe abaturage babashe guhinga beneza nk'uko mu gihe cya mbere uko ibintu byeraga. Murakoze cyane, ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo biteka bitewe.
Urakoze cyane Jalong, ugira umunsi mwiza aho ngaho ku mukuyu Indera. Bwana Musabye Imana.
Murakoze. Jerome abajije ibibazo by'ubwo navuga ni kategori ebyiri, icya mbere yatubwiye ati se ubwo bukangurambaga bw'ikoranabuhanga, ubwo bukangurambaga kuki butagera kuri radiyo, kuki butagera ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndakeka wenda ashobora kuba hari afunguye radiyo wenda twatangiye, kubera ko imbuga zose zifashishwa mu ikoranabuhanga mu Rwanda, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi n'ibigo dukorana tunyuzaho ubutumwa ndetse turi muri minisiteri hano mu gihugu zifite ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi bihoraho binyura ku maradiyo hafi ya yose mu gihugu, kandi buri gihe byibura rimwe ku cyumweru kuri buri radiyo, byibura ndavuga at least byibura rimwe kuri buri radiyo ikorera hano mu gihugu. Ndetse turi no muri minisiteri nkeya zifite n'ibiganiro bihita kuri televiziyo, nabyo ni ibintu bikomeye dukora. Imbuga nkoranyambaga zo sinzi wenda niba yewe ndabakumbira niba hari rwo twibagiwe tukaba kwarushiraho ariko ubundi imbuga nkoranyambaga zose zifashishwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irazikoresha kugira ngo iteze imbere itange amakuru yose ajyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari ibindi yabajije wenda tuba najya musaba gukurikira radio kuko buri cyumweru buri cyumweru tugira ikiganiro gihita kuri radio kigwa duhinge tworore gihita buri gihe tujyanoza ubuhinzi tere intambwe muhinzi nyura kuri televiziyo n'ibiganiro bihoraho n'ibindi biganiro dutunganya bihita buri gihe ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo hano hirya no mu gihugu. Ikindi kibazo yagiye abaza yabajije ikibazo cyerekeranye n'ibiciro ku isoko atese ko muvuga ko ubuhinzi butera imbere ariko ibiciro bikiyongera. Buriya rero ibiciro ku masoko navuga ko bigengwa n'ibintu byinshi kuko biri turi mu isi ikora kandi igenda itera imbere, ibintu byose bigenda bizamuka. Uko imodoka yaguraga muri 80 imodoka nk'iyo ugiye kugura uyu munsi ntabwo ari amafaranga 5 kubera iki? Kuko ari ikoranabuhanga ryifashishwa, ari ibikenerwa, ari ibindi bintu byose birazamuka. Ku byerekeranye n'ibiciro byo na sezo cyangwa se igihe mu gihe cy'umwero ibiciro biba hasi, mu gihe abantu bamaze guhinga imyaka irimo gukura itaragera ku isoko ibiciro bikazamuka. Ibyo ni ibintu duhora tubona, hari imihindagurikire iterwa naho igihembwe cy'ihinga kigeze. Ubu ngubu muri iyi minsi murabona turi mu gihe cy'umuhindo, imvura irimo kugwa ari nyinshi, imyaka iri mu murima, ku buryo ku masoko igihe batarasarura ubundi ibiciro bizamuka ho gatoya. Ni ibintu dusanzwe tubona hirya no hino mu gihugu. Nubwo ubuhinzi bwatera imbere ntabwo bivuga ngo ibiciro byanze bikunze kubera uburyo amasoko ateye ngo biguma ari bimwe, cyane cyane ko hari ibintu bitabikika. Iyo wejeje ibirayi ugomba kugira ku isoko uburyo kubika igihe kirekire, henshi ntiburahagera ku buryo bigorana. Imboga nuko, imbuto n'ibindi biterwa n'uko umwe rumeze. Ikindi kibitera ni uburyo akarere turimo kaba kameze, kuko ibihingwa tugurana cyangwa se turi ku isoko ryaguye. Turi muri East Africa, ibintu byeze Dar es Salaam bihari ari byinshi bigira freelance ku giciro kiri i Kigali, kuko ibyeze mu Rwanda iyo ari byinshi cyangwa se ari bike bigira freelance ku biciro biri Goma cyangwa se biri n'ahandi. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe ku buryo iyo hari igihingwa cyangwa se igicuruzwa kiri gike ku isoko ryo mu karere no mu Rwanda birahagera, ntabwo turi mu karwa, bitugeraho ku buryo iyo furaka turayigira. Iyo n'ibiherero byahindutse n'ibizuba ryavuye mu gace duherereyemo, ni ngombwa ko imyaka yagomba gukora icyo gihe izamuka. Ibyo namusobanurira ko ari byo cyane cyane bituma haba imihindagurikire y'ibiciro, ku buryo kuba ibiciro byazamukaho ntabwo bivuga ko ubuhinzi cyangwa se ubworozi butarimo gutera imbere mu gihugu icyo ari cyo cyose, ahubwo hari impamvu nyinshi zinyuranye bishobora gutuma ibiciro ku isoko bizamuka cyangwa se bikamanuka. Ku byerekeranye n'imibare yabazaga avuga ati se ko mu Rwanda twateye imbere, ati se bimeze bite, ndagira ngo mubwire ko hagati navuga y'umwaka w'2007 kugeza ubu nk'ibinyampeke byiyongereyeho inshuro zirenga 66% ku byo twezaga mu myaka yashize. Nibijya bisobwe nabyo ni uko hagati kuva muri 2007 kugeza ubu tumaze kwiyongeraho ku 99.6%, ndetse ugiye mu binyabijumba naho tumaze byariyongereye cyane ku buryo ubu umusaruro tubona wiyongereyeho ibirenga 31%. Ni kimwe n'ibikoresho n'ibikomoka twavuga ku nko ikawa, icyayi byariyongereye. Nk'ikawa twezaga muri 2011 twabonaga toni 2.6 ariko muri 2017 cyageze kuri toni 22,666. Murumva ko ubuhinzi mu byukuri kuvuga ngo byazamutse, iyo mibare ntabwo byabishingiye ku mibare n'icyayi nuko nguko, ndetse n'ibikomoka ku matungo byagiye byiyongera cyane, urebye amata, amata yongereho igipimo kirenga hagati ya 2010 na 2018, yongereho inshuro zirenga 119% mu Rwanda, inyama ziyongereho inshuro zirenga 129%, amafi yongereho inshuro zirenga 110%, amagi yongereho igipimo kirenga 56%, ubuki bwariyongereye cyane kuri 78% hagati ya 2018, ndetse n'ibikomoka ku mpu ndetse n'impu nazo zariyongereye. Ni ukuvuga ngo ndetse n'ubuso duhinga, ubuso twahingagaho ibihingwa bwariyongereye, ndetse n'ubuso buboneka kuri navuga umusaruro uboneka kuri hektari, icyo twita productivity cyangwa se uburumbuke, nabwo bwariyongereye, uretse ko n'abaturage nabo ariko bariyongereye. Ibyo byose rero iyo bihuje usanga biduha ishusho yuko ubuhinzi buhagaze uyu munsi. Amakuru nifuza kumuha wenda namuhaye ku kibazo cya mbere ni uko ku byerekeranye n'amakuru ku byerekeranye na radiyo, ni uko kuwa kabiri tugira ikiganiro kuva hagati ya saa moya na saa mbiri za nimugoroba, saa moya na saa mbiri za mu gitondo, no kuwa kane tugira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi hagati ya saa mbiri na saa tatu za nimugoroba. Ni ukuvuga kuwa kabiri mu gitondo no kuwa kane nimugoroba hagati ya saa mbiri na saa tatu ashobora gukurikira ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Namubwiraga ko kusibati umwanirero ni akanyenyeri 744 urwego yagasubiza, hari ibyo yinjizamo, yamara kubyinjizamo bakamuha amakuru akenewe. Ndetse hari n'ibindi biganiro tujya tugira kuri televiziyo ikitwa Tera Intambwe Muhinzi, ndetse n'amaradiyo, hari amaradiyo ubundi tugira ashamikiye kuri radiyo y'igihugu ayo twita radiyo z'abaturage, Huye, Nyagatare, Musanze, Rusizi na Rubavu, bagira ibiganiro byinshi by'ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo ntekereza ko niba ari mu Rwanda koko ashobora kubikurikira, ndetse niba ari mu mahanga ayo maradiyo ari ku mirongo y'ikoranabuhanga ku buryo akoresheje telefone, smartphone cyangwa se akoresheje internet yabikurikirana bigera ahantu hose.
Bwana Musabyimana Jean-Claude, dusigaje umunota umwe kugira ngo dusoze iki kiganiro, sinzi niba hari ubutumwa bwihariye bw'umwihariko muri uwo munota ushobora guha umuhinzi w'umunyarwanda.
Murakoze, ubutumwa bwo ntibwabura. Abahinzi n'aborozi ndetse b'abanyarwanda buri gihe tubagira inama yo guhora banoza umwuga wabo, guhora banoza ibyo bakora, aho bagize ikibazo bakegera inzego zibegereye. Dufite ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buba bwarahuguriwe izi porogaramu zose tuba tuvuga, dufite abakozi by'umwihariko bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi baboneka byibura muri buri murenge, tugira abajyanama b'ubuhinzi n'ubworozi baboneka hirya no hino mu midugudu. Abo bantu barahagije kugira ngo umuntu ushaka gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga mu Rwanda abikore. Ikindi nababwira ni uko leta yacu yabashyiriyeho ubufasha bukomeye, aho imbuto nziza ziraboneka, amafumbire araboneka, ubwishingizi burahari, imbuto zijyanye n'ubwatsi bwiza bwo amatungo zirahari, kandi ibyo byose leta ibashyiriraho buri gihe nkunganire. Niyo nkuru nziza mbaha, abasaba rero ngo nabo ayo mahirwe bafite bayakoreshe bateze imbere ubuhinzi n'ubworozi, nabo bibafashe guteza imbere imiryango yabo no guteza imbere igihugu muri rusange. Murakoze.
Bwana Musabyimana Jean-Claude, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, nitwongera kubakenera muzatwitabire.
Tuzabitabira rwose nta kibazo, murakoze namwe.
Ye, mugire umunsi mwiza kandi mukomeze kumererwa neza aho ngaho i Kigali mu Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika rero kiganiro muri sanga kiragenda kigana ku musozo. Reka tubashimire mwese mwaduteze amatwi, hari ababajije ibibazo ari n'abatatutabonye uko twakira. Rome na Jado bari mu Burundi tubiseguyeho, nshimire bagenzi banje Fatou Almas Karano bafatanije ku buhanga bw'ibyuma kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira umunsi mwiza.